juu, usha kukubali moyo. Nakuita, nakuita, nisikie mami. Makopa, makopa ya najita, jina la konani. Karendi moko, demi ni potasho. Jikutinge moko, kutaina sute. Kwe kocha kocha, natarina muswe. Nafungaga moko, dakika buku. Kama kupenda numiza milia kwako, taishimu mpenzi kutoka kwako. Nikuwa wendo ni mama, kani wendo wangu robo, wangu robo. Oya oya, oya oya, oya oya, oya oya. Na vimara jio na mwamba, kwenye moni siruhusu mchongo mayo. Yani kama noma na yue noma yo. Waongeshe kipenzi changu changa mamu. Waite yo, waite ite, waite yo, waite ite, waite ite, waite ite, waite yo, waite ite yo. Nakuita, nakuita, nisikie mami. Makopa, makopa ya najita, jina la konani. Karendi moko, demi ni potasho. Jikutinge moko, taina sute. Kwe kocha kocha, hatarina muswe. Nafungaga moko.